Pumba.
Oh, na 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 na
na na na na na na na na na na na na na na na Nikakuomba tukae wote ila ukakata. Hili ni uma sana mrembo, moyo wangu kaujaza skendo. Hadi wado nikakongoja, nikazidi kujikongoja. Ila nachokuomba mama, nipenda japiki dakika moja tu, nikwambie nachotaka. Moyo wangu meuchukua, moyo wangu meuteka wote. Mwenzi yosina raha, I want you in my life. Moyo wangu meuchukua, moyo wangu meuteka wote. Mwenzi yosina raha, sendagala nkutwaleka.
Umva,
leka kuyo veranya, kanduzi kongo konda. Keza kumtima wanje, kangongorele.
Umva,
leka kuyo veranya, kanduzi kongo konda. Keza kumtima wanje, kangongorele. Kama, kangongorele. Kukuba kama,
kangongorele.
Kukuba kama,
kangongorele.
Kangongorele.
Ya galo kuba kama, zenile chama. Ono kume vyama, zeka mkuwe chama chai. Ya galo kuba kama, zenile chama.
Chukua, moyo wangu meuteka wote. Mwenzi yosina raha, I want you in my life. Moyo wangu meuchukua, moyo wangu meuteka wote. Mwenzi yosina raha, sendagala nkutwaleka. Kwanza nipokona, tulikutania ba. Nikakuomba tukae wote, ila ukakata. Hili ni uma sana mrembo, moyo wangu kaujaza skendo. Hadi wado nikakongoja, nikazidi kujikongoja. Ila nachokuomba mama, nipenda japiki dakika moja tu, nikwambie nachotaka. Moyo wangu meuchukua, moyo wangu meuteka wote. Mwenzi yosina raha, I want you in my life. Moyo wangu meuchukua, moyo wangu meuteka wote. Mwenzi yosina raha, sendagala nkutwaleka.
Big up Tsunami, producer Case, one ticket up, Biabe Cool, alongside Edith K, member. Soul Touch Production. Oh, nobody can touch. Oh, nobody can compare this. East Africa.
Documenting this.